DachiMsafi.com
Pamoja Record.
Apirika, apirika, apirika za mtu mwausi. Akikupa chopa na ungia.
Wisa dance.
Lelelele.
Javi, javi, tuende tuone bigi.
Awizi. Enda ule msiso mufanya. Amache.
Awanukewe.
Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe demo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Mbola penzi yari itaji pede. Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe demo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Mbola penzi yari itaji pede. Nilipo kutani bani maiforomi. Ukuge ukankajisi kama koromi. Mini kakufata likiria maitermi. Kama nakosa nilofanya sorry sorry please. Unaniriza liye kwa miniani. Unaniunguza liye kuita mwandani. Unanifunza watu kuto kwa mini. Wakuniunguza rapengine jirani. Unaniriza liye kwa miniani. Unaniunguza liye kuita mwandani. Unanifunza watu kuto kwa mini. Wakuniunguza rapengine jirani. Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata uende mombe. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tobo ya benzi yari itaji peje.
Kanekea, ndada, mama kwa chini. Kanekea, poka nivalia pini. Kanekea, poka nibania na pini. Kanekea, poka ndada jamani. Kanekea, Sentem na kuwaga na pressure kwanza. Kedu wangudia. Sentem na kuwaga na pressure kwanza. Kiniambia yeti unakwenda nyumbani. Baby wangu weti kutemia. Sentem na kuwaga na pressure kwanza. Minachukia. Lakini ndio wifu wao. Alompa Mungu pia. Sentem na kuwaga na pressure. Peki angu nario. Baby wangu maidia. Kwanza itafanya jendo mepanga utakwenda. Baby wangu kwanza mimi shiapendi. Nakupenda kwanza maidia. Usije kuntenda. Wambia wanga ungeanga kasema. Juzi katoka na nyangema tasema. Wate ungeanga tasema. Juzi katoka na nyangema tasema. Wate ungeanga tasema.
Siyo ganja ata unwe mipombe. Siyo tanga ata unwe demo. Siyo sumu ata unwe bidonge. Tumona penzi yari itaji pele.
Chinga, I want to send me one out. One more go to me. Where's the big boss? Shut the fire. Everybody's son of a son. It all mankind is a big boss. Quite shima. What you tomorrow, Tony, more friend, come away. Pina Kuchakon, I'm going to walk with Joker. When I'm going to be preacher, I'm not really cutting my sera. What you to Arakati? Nakuja to send me KK. Make you up a mood again. Gang, gang.
Look at the looks.